kwake mwoga kunguru nifanye jajue. Takufa mimi, baby roho yangu inusuru nifanye jujue. Niko hungry au, niko posti au, nikupe au. Nikupe au. Chumpa unataka nini chumpa? Roho nataka nini roho? Chumpa unataka nini chumpa? Roho nataka nini roho? Niko hungry hour.